na mwe Eteri kufwano ete na muinike Twegomba okumene yo na mwe Eteri kufwano ete na muinike Mu mukama katonda tuyambe tusomoke seno erabikange fuso muziziko eri buli muntu buli mulabe wayo sitani jankalanyisa buli muntu alire mu makanisa jetusabira wazime sena jononye tusaba kimu mukama katonda tuyambe tusomoke seno Era bikange fuso muziziko Eri buli muntu Muli mwogulabe wayo sitana Jankalanyisa buli muntu Aline mumakanisa jetusabira Wazime sena jononye Oyo mukwano gw'abavubuka Abawebi nyumuna batugireyo Ate bwe gutuse gutalanta N'abatekamu ensiko y'obwenzi Abamu n'ebyokuweereza kato n'ababivaako kati baweereza ye ne beerabira nti ensere egenda kusalawo n'omulabe waayo eyo ebigirimu ebirungi bitabikoma ate nga byakaseera buseera twandyekubye mutima omazima ne tutte eri Yesu ebyensero ne tubivaako Oya mukwano gw'abavubuka abawebi nyumuna batugireyo ate bwe gutuse gutalanta n'abateekamu ensiko y'obwenzi abamu n'ebyokuweereza katonda babivaako kati baweereza ye ne beerabira nti ensere egenda kusalawo n'omulabe waayo ebyo ebigirimu ebirungi bitabikoma ate nga byakaseera buseera twandyekubye mutima amazima ne tutte eri Yesu ebyensero ne tubivaako wabadde tamanyi wuliriza leero tegeera Oyo jabera Atula mufenga bolu kando Nona tukoze sabitalo Enja ukana okugea Okweta ebwala na evita tate wona Mumakanisa mumakane jetu kole Nala sitani atuono nye Wabate tamanyi ulirizo lero tekera Stani oyo jabera Atula mufenga bolu kando Nona tukoze sabitalo Eje ukana okugea Okweta ebwala na evita tate wona Mumakanisa mumakane jetu kole Nala sitani atuono nye Oyo mukwano gw'abavubuka Abawebi nyumuna batugireyo Ate bwe gutuse gutalanta N'abateekamu ensiko y'obwenzi Abamu n'ebyokuweereza katonda babivaako Kati baweereza ye ne beerabira nti ensere egenda kusalawo N'omulabe waayo ebyo ebigirimu ebirungi bitabikoma Ate nga byakaseera buseera twandyekubye mutima amazima ne tutte eri Yesu ebyensero ne tubivaako Oyo mukwano gw'abavubuka abawebi nyumuna batugireyo ate bwe gutuse gutalanta n'abateekamu ensiko y'obwenzi abamu n'ebyokuweereza kato n'ababivaako kati baweereza ye ne beerabira nti ensere egenda kusalawo n'omulabe waayo ebyo ebigirimu ebirungi bitabikoma ate nga byakaseera buseera twandyekubye mutima amazima netutte eri Yesu ebyenseno netubikwako. Netutte eri Yesu ebyenseno netubikwako.